ZambiMusicBlog.co.
Papa Elisa,
me Wai Celebo,
Jay Cash,
like God.
Neisi ubunga butuli levi, zeskol yonse nimfimfi. Bakupita paka undombe fifi, awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, 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 tawa. Nawa pusa kumukuchechi, nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries, nishimwa yamba kalefoni panga bizi. Tamu aliemu, wanemu chenjele, this ye kwa tiche nifuna mutendele. Woy nae watimpaka niku Wesele limomba rudi lobo katu kwensele Fwele fiatula but the economy is bad eye. No latinebo guy waba guy guy. Chombela pele kede fiompile po kwa tmailo tayali payday. Madajeo kwa tmaskara Jio natumu chepoto kufuala. Elonga ni mpya ndalwala imitengo na shenelo lwanya. Neifi ubunga butulilevi Zeskol yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, 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 tawa. Nawa pusa kumukuchechi, nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba kalefoni panga pizi. Tawa yeba.
Nayama light to kushupa, mwengwengwe na ovike po kushupa. Wala mbuna za kushupa, fiobe fionga wambuna za kutumpa. Nisali wala mbikira busy, so you think your life is easy. Uchiri nefe mofati, ina mbuna bofati, kwa tiveli mini disease. Na impose mpoto, ulo tempe miponto, inisha kushemo. Shirishi muti sota waswemo, shabke siri mpangalo lopiemo.
Kiwabunga butuli lefi, zeskol yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi, awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, 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 tawa. Nawa pusa kumukuchechi, nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Mwayamba kalefoni panga bizi, jamu aliemu.
Holo ya funta don't call on me. Nikose kwa ya funta economy. Ndingechi muti chabula ma branchi. Swata mwanswe monolo kukwa tamotachi. Koze chayuma, drainga kariba. Ungoli hainga volume paka limba. Kodi mudziwa, wana mukubwa. Nkani ya guwa kwese mubwana mukuba. Pakelo bango kama dino pusa. Nitali la kumozi na babusa. Maza yanga ni ya fupi ndina penguini. Ina nikutala na ngurizo nili chengwini.
Hey, ubunga butuli lefi. Zeskol yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, 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 tawa. Nawa pusa kumukuchechi, nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bizi. Jamu aliemu.
They fucking lie.
Yeah, yeah. King Deza West Coppola, gotcha. Yeah. Yeah. Yeah.
Shino nshiku boneka fya muma chapitia kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose hapa nina market full place ilionze. Mafans wanga walikuti jeka shivangene leta kupasila permit. Kigo palace tunga chito bweza mwana rapa alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chiza ni kalifia chifuka vons nilinavo. Peninkala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na bright future kumbuyo raso enchoma mumagago. In short nilipa levo inango. Mailo nilipondi nipoleka. Kansu ku Facebook ya polika. Kansu tuwa niteka potu mabe chituwa njalatiwa nipuwa nyila motoka. Those are cars we already drove guys. Bintu vachiti ya evolve. That's why nalileke chivelishi weekend inenja mukuti ya go five. Pazedi ya pakisa comedy. That's why in mankala nilibe commenti. Nigwila na zea kalipo gwila po wea na pitepo ku college. Ino ni time ya. Plus I'm the fly swapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfuni kachainama. Yeah, nalilwa lishefia pala COVID-19. Whatever you call it. Walonga white nitea solid. Wali slow fuluba mwamolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Uno ni jemula wanyo wani nale kakalo wenza ka alion.
musicblog.co.